Sumaila Alzuma demowo non o jeyaɗo Sire Sona kiloji sappo e joyi hedde hewɓere Tilberi. Gorko du non latiɗo no famre sanne e himɓe Sire mum. O koyraɗo du omo tawa nder natuɓe sigila indiraɗo école de Marie. Hano to goɗiraɓe rewɓe garta gaɗane ekkintinoje dow fi ɓurna moƴƴina fondita ɓaade mum'en. Ɓe gaɗane du pirtol ko'e dow hakke rewɓe e cukaɓe kam fu e dow laabi jonde jam caka wondiraɓe.
Nende communauté mum
jondema hakkundema e nimɓe e hoore mum no gaɗirta gurdama hakkundema e deka yaade to koreji ma. Min keɓi tindi dow mum nde golleji ɗin ɗuɗani deka aɗa wawi ƴogonoydemo ndiyam duncandemo hiite paranoɗamo leɗɗe kinnonoɗamo sukaɓe kanko du o heeda arto payanɗe ɗon. Nden nimɓe gattatano ɗawre caka ɓeygu jon o min keɓi tindi dow mum sanne gam debbo nde no rima hitande fuu no yawi tampude
zuwaira de Sumaila o kandu ni no famtina nafakka ekkintinoje ɗe gorum heɓi ɗe endan gadduɗe bayla sanne nder ɓurnam ɓaade mum'en.
Ɓurna amen nder mum bayla waɗike sanne ngam jonde dewgal hana hunde ko hoyno degon wela degon dumetta laabi wattude dawre emen nawtoro ɗum sanne. Jaaki lokotorore hana ko hoyno suka neɗɗo ndeno wulla baa neɗɗo joganamamo hana o de'anno. Hannen koye himɓe pirtike sanne wakkati warde wakkati iɗum nodda rewɓe to kawriɗe lokotorore.
Mariama kandu debbo dewlaɗo gonnon kanko du woni handen ardiɗo fedde rewɓe Sona. Dalila duni fa handen ballirol gol gori ko woni no waddanamo
lokotorore waddani men ko yirna Allah e laabi wattude dawre rewɓe no keɓa potiri ngam ndennon neɗɗo sayno nusodira sukaɓe ɗum du woni torra inniraɓe ngam suka ladata baano inna mum hoƴita redugo. Hannen fedde men cinganaɗo min woni ardiɗo rewɓe mayre abadadu goran o haɗata kan yahude hawrine fedde de endan na waɗude jahangal gam mayre men ɗo emen gaɗa jonde amen janjan
gorate banande bani